Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Sakiraabe hedibe studio tamani odo sa saki ko modo Ousmane Diko halanto en kabaru ju gondi do de yode maison la presse de Bamako gagni kante kalali on to boggi jande to hejabe union africaine minisma et cdao tilike nande mu e jata le region gaji motti gawo tumbutu e kidal be andana no kabaru ndenaago worri be kollitandu gonginali papato do hokku minisma dole le golleji mudon sew habude e torra ko kejaado Union Africaine warti yiwde e dawol mudun ko o andini mimse makko fewde e denago e no denago worri e yarde tiagal leedme tiagal saha leedme den fay ko gube de ciini kawra de yere e deurintinar ko o andini gubal lefo leede darnata faafa bo larme mali e gollidibe mudun fu habude e torra Murtere golle magistrat en huubunde du leydi ndi fu timman hande ndennobe kolliti gouvernement salanike beedugol njobdi kay cioggu suudu ko be darti ko ministre hakunde iran e leede godda ana bamako do ila keje yo batte batu hakunde iran e mali bangal kebal waddima dum faabato no kebal mali nibira fa yara yeso yede tobe gondi men jogani on kikida ko o bismillahode e do studio tamani hejabe taton Union Africaine minisma kanye CEDAO tawndiri le region ngaji motti gawo tumbutu fawarde kidal faabe kibbe no hono nande mabbe jate hejabe be andana hono no kabaru ndenaago worri le region ngaji di paabato du hono foccinde gonginali fa beedana minisma dole le walde mudo e torra garangal mabbe garangal beedo wadi tagal nde hono basiji ngadi hakkunde gubede le kidal kanyu e dem sukabe gaaw murti hollitinde metti en tawda ka du e laamu hakkunde di fa warde e dabare DDR nenno fa beedoro dem famu kedo den Umar Waygal
le goddo jahol gol Pierre Bouyoya ardi o hollitiwde halaji kewdi kalaama do hen fa yotti no laamu haani wirfitiraade le sa halleedi ndi kanyen laamu hakkunde jahani joddinireede ton jaggal muudun duube kali hono gede de fukaani dakireede nokku goto yellantete kaborde muudun en be jeewno be cekirti le hen datifaabe kaba e jaddin kobbe kanyen yimbeela bombe sumbube no gori le sa halleedi ndi hala hono yimbeel taccobe datibe do kalaama ton le galdo gubal be jiide yimbeel gombe tonbe be tuttindire muude hakkilaji be paami ko buri fu wembudde dum en goddo jahol wadi taggal ko bonandaay di gaddo to gawoto hono ko sukabe jokkolbe jaltuno to so kolliti metti muude bi jabanay hono laam hakkunde jo haani juddinirede fa yotti hono gede de fu kaani dakirede nokku goto mittite de wid le de do maajer yimbeel taton keddiki le hen barmuube do gadi hen fa kewi taggal muudo to kidal to do mittite de wid gede de memindiri ton dum wadi sababu so yimbeel chapande keddile hen kanye barmuube kanko laamido misa helle leedi meden de holliti wid be ngadano be ngatta fu wakkati jone yalla kalda de kawrangal antabe le leedi meden di
ko kejaade Union Africaine warte le dawal muudo nande jate ko o holliti minse makko le ko ndenaaku sahal mali yaari tagal fay ko kawral deere deeruntinal sinina ndenno Pierre Bouyoya o holliti gubal le fo leede darnata fa faabo larme mali e gollidi muudum fu le walde torraka watmuudun andaka ka non ngo hakkilo hollitite Union Africaine ka kanko Pierre Bouyoya kejodo Union Africaine le maldo horoji misaldu wonko haddi Issa Fakaba Sissoko kedena Umar Waygalo
d'abord le constat
ko taykita arande wala fu ko wayliti ila kaldale kawrangal sinina le leedi ndi fa engal wondi etabede wattu jono wala fu ko wayliti kabar jam e dejere bonandaji di beedu yarde yeso tan wattu jono miden gondi e landade min jeyal hodumi kani wadde famin pewte dido tidallaji miden gondi jewtade wattu jono no rum Afrique nde hani rentinirde bawde mudum fa jaa yalla hono hani habirde jaadin kobbe jaa yalla hono be kani wallirde minisma ka wattu jono laamu mali o kanyu hani darade darne mudum jaa yalla hono hani fewtirde dido tidallaaji nayriidi bangal nde anaago
te ama chef de securite
kala ko jiddon famitaade podde fay do be mal alme Facebook na Twitter do studio tamani hono ambassade leydi France signini beta hande talkuru balligu laamibe hono laamibe menaka be fa maha hono dumo anuzagren le region menaka o ngolumo mahetengo heban hono dande jenay fa warde mangasiji jeegon bawdi resude goto fudu toniji temede joy kany e nyegeji nay yo ambassade leydi France hokki milioji nogay sabe mudun kanko Jules Iberson ambassade leydi France wonko halde hawa berte keddana Ousmane Yali Bouli
nous allons
ko moddina luma do yamirango lamun ko be nuku o dum won e ko mi anni wadde le sahangal ko mi jidi wadde projet ngay fa himbe sahangal fuke ban nafa mudun no yawirde fu buri wadde dum woni ko mi jidi hakkunde wawtuma honorable benza hanika halu inde lumo ngo e joni lebbi nay wadi golle mu yaawi sanne kooni anniyaaji amen le mali do wadde hono di projet ngaji e yimbe fu mbaayi hebude nafa mudun min gadan ko min mbaayi fu fa nokkuje de fu dañe ko kebi ko way wadde yirwere nokku mabbe yimbe anakaani faamude du sini jam wala fu ko gasata yimbe fu anakaani tewtid no jam hebirte
hono murtere golle balde tati magistrat 1 huubu no leedi ndi fuudu timman hande magistrat be kolliti salaire gouvernement feewde e ko be darti so be denede njobdi e cioggu suudu syndicat o holliti an huubini haaldeede ka yaggini walitigo nuga sere leedi meden hana famdinde doole sariya kanko draman jara gonde syndicat o wonko haalde umar waygalo keddena usman nyaali buudi
murtere golle balde tati de wadama le mali fu e mangal mudum dum weli min fasanne le wawtu murtere nde on nani ko gouvernement o wi e kolli wiide miden baye wadde jooda hala joni be mbi basi fu wala hen min gara min kal ko woni sago amen be gadan ko e baye fu yalla dewral an wada hakkunde amen wawtu mo gonde joni minen ka kambe tan min domi e baawa e o wawtu wiide sariya wala bawde waawa do habude laamu o se jiwido dari do wiide du sariya o yo laamu e hore mu honno wirale muygal sariya leedi ndi minen min calaaki wayli tingol muygal sariya leedi men ndi ka dun fu wa wadde sababu buutugol dole gollobe sariya leedi men ndi
hono sendika magistrat en o ka wadi gidango do wayde tumadirde juudo mudon se gouvernement itti hono do se tacci njoddi mabbe hono nyalade be murtide fawarde hande le hejabe ministrement dun hejabe ministrement le leedi mali do ndokki bete hande kaaki ko badoto milioji sappo sefa suudu nuyga sere leedi meden nenno le dokal ngaddu ordinateur ngani kanyu e machine ngaji ciotinoji bindi anafa njaafina golle ndudo suudu kanko madame baranga gasrabuwe kejaado minisma wonko haaldi e mariam kamba keta keddana usman nyaali buuri
musum venu sera ko concessionnaire pour remettre
men ngari do suudu nugal sare leedi ndi do famen dokka be kaaki gollerdi sabmi ngi boye be gonde nyibugol sare leedi ndi nenno be kaani faabede hollama wiyede le lewru avril jabbe nundu le kawrtal darani be sareyaaji be e be gondi e golle mabbe e be gado ko be mbaayi fu e nyibugol gonaaki leedi ndi e be darani hakkeji yimbe e gollirde laamude no gollirta le sariya dum wadde minen du wari hakkil laame be kaani faabede wargol amen do min dokki be kaaki ordinateur ngaji sabe dum waawi wadde yirwere golle mabbe fa golle mabbe o ande bi leedi ndi fu anda nafa golle mabbe o hande min puddan janginindde be ko waawi nafude be le ordinateur ngaji min dokkan be kaaki machine ngaji ciotinirdi bindi e ordinateur ngaji min jokki nan du janginindde be
à les aider pour la formation.
Hono ministre kumane da hakkunde Iran e leede godda ana le leedi meden ilakeñe yo batte batto hakkunde Iran e Mali do kebal waddi mo nenno du dunke ande do kebal koliti o batu faabato kebal leedi Mali ndi baawde mo dundu nyiiba e wi mabbe Mali ana haani maabondirde golliddibe heewbe fa yaara yeso kanko Etienne Fakabassi Soko dunke andal kebe janginodo to universite to do bamako do dun o haali Imrana Kilu Mayga Martin Kumpa ko haali le faccitango Umar Waygalu.
Cette visite va permettre d'abord au Mali
ngal do jidal halaji kewdi ngaran haledi le henayri di bangal kebe eden andi leedi Mali ndi ana jogi tidallaji mawdi wattu jono ko nayri bangal kebe be jawon wakkati jono yalla hono heejoji kan yaltinirede le hen yalla balliugal wade fewde e leedi ndi fa bankeji du darne nayri di bangal kebe hakkune Mali e Iran yimbe la kumini be kabaru kebe be du tawele hen le majjungal do jidal holli tan wiide wakkati jono no balliguji kan wadirte fa handen euroji tagal leedi ndi yalla na mballa Mali yewa yalla hodu Mali hani wallirede wattu joni o fa banke goddo du hebe le leedi Mali di kando wallude nokko le Afrique kany e le kedde adna
ru
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabotobe studio tamani
Sengarte e kabaruji region ngaji meden pebe ko famata hono leela matti ana buri milliardji didi CFA ko laamu moto signini talkuru gollidal kenye ndi jawdi faabato hono moddinde no hectareuji temedere mbawri nannirede ndiyam ndi faabato du hono mahudo galbe didi ngonkoro faawarde e munya le cercle bankage kany e jenne kanyu e hertindade se moddino nokuji didi durdude leela mu koro yo projet le duubi nay non sen kedri hede kit kulikoroto ke ben famita suudu dogotoro kulikoro hebi kake kenya di cogum mudun an buri fa ujinaji temedere buru wetiji don rato ngaji kanye kake cenede an e dokangal fa faabo kebal cenan e labal le suudu dogotoro ndu yo ONG consortium protex MJD kanye AFFDD pabi e ogolle gollobe de janyalol tellal banamba fuddi ila kenya jande do totingo beewu de jande ana ene heejo fa habo e maya maya sukaba yo fon leedi nerland itti jawdi mudum fa faabobe faamu yo do kaddune di do kabaruji kiki da ko o kedde heedar yewtere ma ana yeso yen tawde yontere waro